Jobe 40 verse 1. UJehova wayesemphendula uJobe wathi, verse 2, osolayo uyakuphikisana nosomandla na, omkhuza uNkulunkulu makaphendule. Verse 3, uJobe wamphendula uJehova wathi, verse 4, bheka, angiyinto yalutho, ngakuphendula ngokuthini na, ngibeka isandla sami emlonyeni wami. Verse 5, ngikhulumile kanye, angisayi kuphendula, yebo kabili kepha angiqhubeki. Verse 6, uJehova esemphendula uJobe esesikhwishikhwishini wathi, verse 7, bopha inkalo zakho njengendoda, ngiza kukubuza wena ungazise. Verse 8, imbala, uyachitha kwahlulela kwami ungilahle ukuba ube ngolungileyo na. Verse 9, unengalo njengonkulunkulu, ungaduma ngezwe elinjengelakhe na. Verse 10, zihlobise ngobukhosi nangokuphakama, wembathe udumo nenkazimulo. Verse 11, thulula ukuphuphuma kwentukuthelo yakho, ubheke bonke abazidlayo ubathobise. Verse 12, bheka, bonke abaziphakamisayo ubehlise phansi, unyathela ababe endaweni zabo. Verse 13, bafihle othulini kanye kanye, ubopho ubuso babo endaweni ethukusiweyo. Verse 14, khona ngiyakukudumisa nami ngokuthi isandla sakho sokunene singakusindisa. Verse 15, ake ubheke uBehemothi engamenza kanye nawe, uyadla utshani njengenkabi. Verse 16, bheka-ke amandla akhe asezinkalweni zakhe, nezikhwepha zakhe semisipheni yesisu sakhe. Verse 17, uqinisa umsila wakhe njengomsedari, imsipha yamathanga akhe yalukene. Verse 18, amathambo akhe anjengemibhobo yethusi, izimbambo zakhe zinjengemigoqo yensimbi. Verse 19, ungokuqala wezidalwa kaNkulunkulu ekwenziweni waphiwa inkemba yakhe. Verse 20, izintaba ziyamvezela ukudla, lapho kuhlala khona ilwane zonke zasendle. Verse 21, ulala phansi kwesihlahla einomthunzi, ekusitheni kwemhlanga nasemaxhaphozini. Verse 22, izihlahla ezinomthunzi ziyamsibekela ngomthunzi wazo, imyezane yasemfuleni yamphahla. Verse 23, bheka, noma kuphuphuma umfula kethuki, uyaqalaba noma iJordani ligijimela emlonyeni wakhe. Verse 24, angabanjwa ebhekile, liqhunjuzelwe ikhala lakhe umkhala na. Verse